gudi galo xisaaray dhacdadii 6 January ee dalka Mareykanka lagu wareeray Congresska ayaa todobaadkan soo gabagabeyn doona wareegaysi koobaad ee dhageysiga dadweynaha iyadoo si daqiiqad daqiiqad ah loo baariyo falkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee intii socday weerarkii lagu qaaday xarunta Capitol Hill. Wariyaha VOA da uga soo warantay Congresska Catherine Jackson ayaa eegaysa waxa xiga. Cashir Ibrahim Aadan ayaa inoo soo qabaysa.
Madaxweyne Mareykan oo haya xilka ama mid hore weligii laguma soo oogin dambi, laakiin markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka ayaa sharci dejiyeyaashu waxay qabanayaan fadhiyo dadweyne, taas oo keeni karta in si sharci ah loo soo jeediyo in Donald Trump uu mas'uul ka yahay isku dayga uu ku burinayo natiijada doorashadii dhacday sanadkii 2020.
Donald Trump summoned a mob to Washington DC and ultimately spurred that mob to wage.
Donald Trump wuxuu isugu yeeray dad mucaarad ah oo ku sugan Washington DC, ugu dambeyntiina wuxuu ku dhiirigeliyay in kooxdaasi ay weerar gacan ka hadal ah ku qaadaan dimuqraadiyadeena.
Guddiga 6 January oo ka kooban 7 dimuqraad ah iyo 2 jamhuuri ah ma laha awood ay ku maxkamadeynayaan madaxweynihii hore ee Donald Trump dambiyada la xiriira weerarkii lagu qaaday xarunta Congresska Mareykanka ee Capitol Hill, laakiin waxa ay soo bandhigayaan cadaynta in waaxda cadaaladda ee Mareykanka ay adeegsan karto si ay u keento eedeymaha ka dhanka ah. Liz Cheney waa xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
As the full picture is coming into view with the January 6th committee, it has become clear.
Sida sawirka buuxa uu ku soo baxayo guddiga 6 January, waxa caddaatay in dadaalka Donald Trump uu hagay oo uu ku howlanaa oo uu ahaa mid ka sii cabsi badan oo ka halis badan intii aan malayn karnay. Dokumenti ka kooban 12 bog oo uu ku soo celceliyay qaar badan oo ka mid ah sheegashooyinkiisii hoos loo dhigay ee waxba kama jiraanka laga soo qaaday musuqmaasuqa doorashada, ayaa Trump waxa uu kaga soo horjeestay in dhageysiga telefishinka ay ogolaadeen inaan wax caddayn ah oo ka reebisa la helin amaba marqaatiyada ah la baaro. Laakiin khubaro badan oo dhanka sharciga ah ayaa sheegaya in guddiga uu dhisayo kays adag oo soo jeedinaya in Trump uu shaqsi ahaan mas'uul ka yahay dambiyo badan. Paul Sheff Berman waxa uu ka tirsan yahay dugsiga sharciga ee jaamacadda George Washington.
So I think conspiracy to obstruct an official proceeding is certainly one of the things that could be charged. Potentially conspiracy to defraud the United States, that has to do with all of the
shirkoolka lagu horjoogsanayo wadista howl rasmi ah waa hubaal inay tahay mid ka mid a waxyaabaha lagu soo oogi karo. Waxaa dhici karta maleegsiga shirqool lagu qiyaameeyo Mareykanka, taas oo xiriir la leh dhammaan cadeymaha aan sal iyo raadka lahayn ee qiyaanada doorashada. Trump wax cadayn ah uma uusan haynin, wuxuuna ogaa inaysan jirin wax cadayn ah oo sidoo kale soo baxay intii lagu jiray dhageysigan. Kicinta kacdoonku waxay noqon doontaa mid kale haddii aad si toosa ugu xiriirin karto ficilada Trump. Kacdoonkii dhacay, taasi way ka sii adag tahay in la caddeeyo.
Dhowr khabiir oo xagga sharciga ah ayaa sidoo kale tilmaamay in iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu dacweeyo Trump ay ku xiran tahay in madaxweynihii hore uu dhab ahaantii rumaystay sheegashadiisa khiyaanada, taasoo ah qodob adag in la caddeeyo. Sharci dejiyaal ayaa sheegay in qoraal uu Twitterka soo dhigay Trump 19 December ee sanadkii 2020 uu ahaa qayladaan loogu talagalay kooxaha xagjirka ah si ay u weeraraan xarunta Capitol Hillka, taasoo ah tallaabo horseedi karta in lagu soo oogo eedeymo shirqool ah. John Lewis waxa uu ka tirsan yahay barnaamijka xagjirnimada ee jaamacadda George Washington.
I think based on what we've seen from court filings from the Department of Justice, which has released private chat messages from the Oath Keepers and the Proud Boys, we saw that tweet really crystallize the date of January 6th as the final chance for these groups to engage in what
they umaleynayaa marka la eego wixii aan ka aragnay dacwadaha maxkamadda ee ka yimid waaxda cadaaladda oo sii daysay fariimaha wada sheekaysiga gaarka ah ee kooxda Adkiibariska iyo The Broadbaseka. Waxaan aragnay in tuwiitka uu runtii iftiimiyey taariikhda January 6, taasoo ahayd fursaddii ugu dambeysay ee kooxahan ay ku galaan waxa ay u maleeyeen inay tahay waqtigoodii taariikhda, fursadooda ay uga hortagayaan waxa ay u maleeyeen inay tahay doorasho la xaday.
Ray ururin ay samaysay wakaaladda wararka Associated Press dhammaadkii bishii Juun ayaa lagu ogaaday in kala bar dadka waaweyn ee Mareykanka ay yiraahdeen waa in Trump lagu soo oogo dambi doorkii uu ku lahaa weerarkii lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka ee Mareykanka.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA-da Catherine Gibson halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga VOA haatanna inuu ku dalasa.